Abbas Nas Music.
DVD on this one.
You think you're in the business? But we are the business.
Yeah.
The energy we bring is the measure of work over time.
Sure.
And we are working over time.
Said it, man.
It's business time.
Listen, hii ni time ya biashara. Simu za madiri ziite, sina time ya masiara. Usie na issue nipishe, nipambane na mishe, ili kesho nihakikishe nafa. Ninataka niheshimike kwa mta, so ni lazima niwe bize kuzisaka chapa. Sina muda wa kupiga story, au kuinda mashauri, I'm sorry. Nyumbani kuna bills kibao, ninapaswa kuziclear. Kichwa kimepandwa na mori, siishi kwa worry, ni God is glory. Niko angani na badili mikao, sijalo na funfikiria. Now I can see clear. Na wajua wabaya wangu hata sipo confess. Siendekezi tetes. Na kila force ya demand na supply na po balance. Huwa nafanya purchase. Na supplier anapaswa kwa na warrant. In short nimesha choka kuibiwa na shorty. Niko makini na risiti za kufoji. Order ije na delivery note.
Malume. Atuchezi truth or dare upon karata kitu kitu. Pesa kwako kwangu, sio pichu pichu pichu. Kumu kuniotea niko zangu kwa minjingu. Pesa mpya inifanyi nijione niko kwa mbingu. Feelings are old money millionaire. Kane 21 oil money millionaire. Haujaribu hivyo unatubu si wenyewe tunajionea. Usicha kipono acha kustroke kwenye mashuka kujotea. Naona vijana mna trade safi changamkeni sector. Look at my shoes kuwa content creator. Magumu hapa mjini mjuo sono na dumu manguli. Tunacheza na hundi kama Nasibu Abduli. Pesa itakivarangati ni sabati vyo waleo. Namchukia mwenzako na wakata na kitu kama wewe. Mini nayo wewe hunevo silazimisho peo. Livo sevongeza bail usinite bosi kipeme. When kunguru kwa polisi ukuwa na kete tunagopo. Afu na utaka utajiri utaweza lala na nyoka.
Nenda kama winga sina duka. Vina vina shuka na viuza. Gumu kufichwa kamimba kubwa. Tujinga ni wa muda. Shida zinakuja biashara asubuhi. Na hapa ndo sinza kumekucha. Kwa ufasa ushawishi imara katika lugha. Kuna jamaa walinipa ishara kwa tunakuja. Hawakujua huu ni muda biashara so sina muda. Ni mikosi nikipiga ta story dakika kubwa. Landlord kabla sijalipa kodi safisha nyumba. Of course na age old kawaini katika chupa. Sijapose na pige kazi kagodi katika kumba. Uzito mpochi unaonesha nimepiga mlege. So kila mteja ni mfalme wengine nwapiga debe. Katiza mwenge juu ya gorofa pandisha zege. Songa na hip hop kama Bob Marley katika reggae. Top in da sina masiara na pigia zeze. Nalisha veve nite sonara na visha pete. Na ini DVD inge kuwa singeli inge mwita mesed. Akili ni nyuele kichwa cha upara valisha chepe.
Bada vikao kubonga luga miamala. Tuna mipango kupropose kuvuta fubia wizara. And when the business down we gone funga minara. Kuna usawa walo chawa huni muda biashara. Tunaifanya tuwe pesa tufanyi masiara time hii. Na jisi cheka nkiono ujui biashara. Timing mazo kileta biashara haikui trust me. Imini risky teka na busy yangu ni gamble. Cha wengi wezi ndo tunachess kila tajiri. Mentality ni kuwa na success na so tajiri. Na jua loss na jua profit na invest na you get it. Naishi na investors pia na lawyers. Na mawakili wakibonga pesa ndo na wakili. Wakileta pressure ndo na wakili. Pressure so kubai ma Tesla ma Lamborghini. Na kwa tuku kesha nika ma minute. Working overtime. This is business time. Nigga na pressure wait a minute.
Kukikucha kichwani ina waza dili ndefu. Uliza kwani unite professor maji marefu. Wataki chefu chefu. Mate yake nilia meza. Nilia tunza nowadays nijie kwesa pia feather. Mimchaga biashara asili yangu. Dado na chezea mwili la washiki ya kili yangu. Nafanya sabu zangu niko proper. Hili nikiwa kibopa mdye kusema kuwa na lala na nyoka. Muda wa disi usha sepa. Kilichobaki kufanya mandishi kuwa pesa. Zaidi ya nyumba na magari na mali za kinandesa. Ziki biashara kubwa kaukijua kuyendesha eh. Yeah, ndo mana sina masiara. Mana wanangu wa faida ndo wanani tiaga asara. Tia gyala, kateni pochi si okay. Hip hop inauza tatizo mfiki mei. Hey, angani mpaka ardhini, biashara nafanya kote relini mpaka majini. Na sitaki uvivu kwa kazini, mana madini mengi kama Kivu kaskazini. Korogo finest baby, we show ninja.
Wanauliza brombo na siku hizi huimbi, niko pori ni napiga dili za magimbi. Staki kuishi kama bwege, staki kufa kama pimbi. Mwendo wa kibepari, pesa mbele kama tai. Equilibrium ya demand na supply, substitute product ya kahawa ni chai. Numbers don't lie, ndo kitu nacho apply. Staki kwenda viral, machawa hawafai. Ukipanda wanaibuka, ukishuka hawakai. Kamulize homi yuko wapi nai nai. Leo niko China ya Shanghai, kesho nauza ngombe kwenye mnada wa Masai. Napigwa dili bongo inaitikia Dubai. Nasonga fronti na vifuko vya zabuni, kama mhunya sena demu na kipande cha sabuni. Oya mangi uko wapi, njoo mitaa ya uzunguni. Walami wametua wanataka jiwe la mbuguni. Ukinizuhumu unatangulia mbinguni. Vita ya uchumi ni hatari zaidi ya poison. Pigano kishindwa ngata meno kama Tyson. Uwanja uko wazi ila soka la kishauli ni ukijilegezo na papaswa kama violin.
Kama nilivyosema sasa nakuja flow time tense kali. Nauza noma neno kama na biashara na bubu. Mtoto wa baba nipo kwa biashara na sugu, biashara na ndugu, no na biashara na Mungu. Na hapa ipo silete mikwara ya rungu. Huni muda wa biashara sawa na nita mangu. Situ naulizia michongo, we unaulizia banki. Tafteni hela toto na salio la buku. Acha upepo pulizo tau na tukalio za kuku. Ligidi boom bap, new rap, boom bap wakai hapa. Tadhani geto la moon yani ya kaipaka. Wakati mnasinzia sinza nipo Naivasha. Tau na tofauti ya msitu leo na kichaka. Maarifa rapa aliyefanya madia fute kauli. Afu haina case DPP ya fute shauli. Kufika lipo kulifanya mkoto wa tafte nauli. Huku biashara ka unataka sifa mtafte duli. Vumba lilipo sometimes wachumba walipo. Wabaya watu wazuri watu kikubwa ni hivyo. Mkubwa nilipo biashara inakuwa hivyo. Mwenye guest uchukia kibao kikisoma vyumba vipo.
Yeah. Harley. Harley Quinn, Arachuga representing. No pretending, run me down but I'm standing. I'm handling this position outstanding. They tryna know me ni nani kwenye trending. I'm on the business, me no mastermind. Now my hater wanna feature his struggle cause I'm the entourage. Making enemies crave who are the bigger boss. The bag in my head for a bigger cause. I keep my focus squad all and I be winning. Just running up and everybody is spinning. No kidding, na piga big steps, no piga mwingi. A June Gemini, my rhyme ziko kwa pini. Nimetoka streets, nimetoka kwa morombo. Nimepata his mother. They don't know, they call me FX. Sija toa draw, money on my head. I got on control, yo.
Commercialize my rhyme, kujenga cash flow. Now let me do overtime, kurithika bado. Mayday, kazi ngumu jana vwana, leo hii ni payday. Nafanya vina kama danadana, Maradona mpele. Hizi vesi kama lulu basi mindo majizo. Kwenye giza mindo nuru kulipa bili sio tatizo. 3N plus 1, namweze sabu hizo. I guess my turnover tapeleka rappers likizo. I'm Scooby, plug wa vina, Mr. Skunk, leo na supply. So I'm the spire now, rapping Dublin and I'm stay high. The higher the demand led to the higher price. Kindhulumu ndo utajua kuwa midu Dubaya au Mr. Nicey. Yeah, siogopi tax na mbona leo ntakodi. Nirushe faster BOT ni na kikao na board. Agenda ni ku maintain profit and my capital gain. So kufeli hakuna bwana Salimu Abdala. Oh, try again. Let my money make the noise if it's necessary. This is God love. So relax with Dr. Magari. Na hapa ipo bwana, future upo level. Na naitwa baba sio chawa. Nina ase za kumwaga kama ni mpopo bawa. Nishavuka level za M, samwamba na isaka B. Najua mna beti mpate M, kanje na puna paka MB. Na msichoke kumwaga kupambana mana success ni guarantee. Yo, haters manini yao, soma kwa title NB. Yo, I'm out.
You speak to your boss who I see as my partner. Rolling bands, kazi lipendo, utapigwa na jazba. Mini sugu na piga kazi kadei waka. Na ukimponda max, utapata shida na asthma. Tunapindua dhana wanakwazika. Biashara inafana na fani washapitisha. Amua kutekeleza ukuterekeza, herufi ziko sawa. ni namna utavuandika. Nikidisappear wakati wakula bata siagi. Fumua faster miradi bado hujagundua master ni nani. Underground pako wanafiki kutamani hii yai. Weka fuka unajijua kata viazi. Mshua pata kiasi cha knowledge upewe credit. Life kitulisti take it or leave it. God damn it, nazitafuta kwa makeke zaidi ya chii. Squeeze wanatia huruma kwa pesa hawa maanko hawa juti. Time is money na muda sio rafiki. So chelewa kwenye plan ushangae salio alifiki. If you can't beat them join them mustake ligi. Maisha yako inategemea mkeka unalalia ushindi.
Toka day waka mbaka rapa millionaire. Then kuwa millionaire mbaka kuwa millionaire. Brand yangu kama Azam kila kona imenea. Na unawaza na fikaje level that Elon Musk. Kwenye biashara kupambana ni musti. Mchawi tax ndo nooks. Na mcheke commissioner TRA. Hizi kodi na mdagani ndo mana hatuendelei. Tunaripa anyway. Tunapiga mark time everyday. Kwenye biashara wezi kunisuki fala. Wakili wangu kimatara. Kwenye biashara huwaga sina masiara. Na staff kibao wa kualipa mishahara. So kila time kwangu ni business time. Hapa stories za majungu na fitina sina time. Maisha ni kujipanga. Na kama usipo jipanga na kupanga taita bado na songa. Na kwangu mchongo sio lazima ni twe single. Matako yenu daily mina trendy bongo.